Wenhliziyo yami buhlungu yankenke chipupe ngilipubizo lalilihle neze neze. Wenhliziyo yami buhlungu yankenke chipupe ngilipubizo lalilihle neze neze. Awunhliziyo yami buhlungu yankenke chipupe ngilipubizo lalilihle neze neze. Achukelwe maningi ninge ngcolile ibalusize emehlweni wami iphupho omkhulu yethi achukelwe maningi ninge ngcolile ibalusize emehlweni wami ubuhlungu kakhulu akazange asho lutho kimi kulakazanga sho lutho kimi kulutheleleni iphupho omkhulu yethi achukelwe maningi ninge ngcolile ibalusize emehlweni wami
njalo futhi lenze ngamhlaba ujikele ombethe imina efanele ngubale kampoxo ngiphumeza ngathi kamaphumulo inkomo zakithi ngayishaya ibuza manje injinji ukuloshi ikhawu ubhute wesinengwenye engabe indaba ezalidosobhola empisi liyakhulumisa qospeaker sengifikile wekhe before ibhantshi nothula emva kwesicabha kubo kwakhoza mthelela phansi wena nangu umlungu uyadubula yankenke chipupe ngilipubizo lalilihle neze neze. Wenhliziyo yami buhlungu yankenke chipupe ngilipubizo lalilihle neze neze. Awunhliziyo yami buhlungu yankenke chipupe ngilipubizo lalilihle neze neze. Achukelwe maningi ninge ngcolile ibalusize emehlweni wami iphupho omkhulu yethi achukelwe maningi ninge ngcolile ibalusize emehlweni wami ubuhlungu kakhulu akazange asho lutho kimi kulakazanga sho lutho kimi kulutheleleni iphupho omkhulu yethi achukelwe maningi ninge ngcolile ibalusize emehlweni wami
I'm sure.